nipe kama number 2, usiniache kwa ma 3, iwe kama 2 before, na kwa mbua ni shalo, kwa mapenzi ni shakonda, I say, woman, mbona woni wanitesa, I say, woman, mbona woni wanitena, mifugo yangu umeacha nje, wamekula hadi mazezeta. Jirani, nimekuchoka na mimi, mara ni kushoto kulia, unapenda Monday na Sunday, aliyekuroga ni nani, ama ulipatwa na jini, sema nini we unataka, ama nizara umejaza, I say, woman, mbona woni wanitesa, I say, woman, mbona woni wanitenda, mifugo yangu umeacha nje, wamekula hadi mazezeta. Woman, woman, wamekuchoka wazazi, wamekuchoka jirani, nimekuchoka na mimi. I remember ulikuja one day, ukaniomba mimi kupe mume, nikadhani umekuja kustay, kumbe ulikuwa una rotate. Nikaeka hadi sherehe, watu wakakuja sherehe, nasi tukapati sherehe, nyimbo nikaimba sherehe, nikasema welcome back home, welcome back home. Woman, woman, wamekuchoka wazazi, wamekuchoka jirani, nimekuchoka na mimi, mara ni kushoto kulia, unapenda Monday na Sunday, aliyekuroga ni nani, ama ulipatwa na jini, sema nini wa